karibuni kwa midaya ya foto enti kurudishia mwili ya sante na kumedi kama hauna yako basi pigia pedi juziki wa kazi na wakampaka wikendi karibuni kwa midaya ya foto enti kurudishia mwili ya sante na kumedi kama hauna yako basi pigia pedi juziki wa kazi na wakampaka wikendi
mama pitishia baba Polisi pitishia raya Waitito pitishia sonko Everybody legalize
Pale, pale, pale Umewakatire, tire Wekutana nare
Ayo
Hapa ningolo minakata Na wale,
wale, wale
Wamechanganya na ngale
Kurudishia mwili ya sante na kumedi Kama hauna yako basi pigia pedi Juziki wa kazi na wakampaka wikendi Karibu ni kwa midaya ya foto ensi Kurudishia mwili ya sante na kumedi Kama hauna yako basi pigia pedi Juziki wa kazi na wakampaka wikendi
Nahisi niko kanisani Kanyari pitishia nganga Juzi na waka hadharani Everybody legalize
Pale So generation iko ndane Vibe imekubale Hapa ni ngwelo tunara Na wale Wa maunga na mateme
Fine wine, mari daddy, mali yote yangu Abebo ya wa,
abebo ya wa
Iber sana ya wa,
iber sana ya wa
Abebo ya wa,
abebo ya wa
Ikanye ya wa,
ikanye ya
Mapenzi mekita ni moto Mapenzi ya oh, mapenzi Ni kama sijawa ipendwa hivi before Kimbula kanyora ni mora Bimeda kendo hera ni oroma Woisi lual kakihera ilomba Makuma enya sache na waroka Mali safi, mali fine Mali gafi, mali yote yangu Mali safi, kijana fine wine Mari daddy, mali yote yangu Abebo ya wa,
abebo ya wa
Iber sana ya Abebo ya wa
Abebo ya wa
Ikanye ya wa
DJ Red DJ Red
Kila yuka chena Atingo bada Lutodongi perna Ikao namba ya ye Sulweri nasa mimoko misuma Koso tiko mindale nungono Ematera peru Paduo kapari Karilo so sukari My love manye chane noka Novela Adunyo miela chaloriwa Kotela Safi, mali fine Mali rafi, mali yote yangu
SCP ya vibe
Katoto fine
Oh na 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 na
Hey you my people, it's my birthday It's gonna be a fire party Leo lazima nita party Alafu kesho after birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday If somebody call 911 Cause I'm about to mash it up, it's my birthday Somebody hold that bam 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 You only live once, celebrate another day Somebody call 911 Cause I'm about to mush it up, it's my birthday Somebody hold that bam 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 You only live once, celebrate another day Unja mifupa kama ya fire party. Leo lazima nija party. Alafu kesho
party. Nikona gari na bebesha madri. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tipa wingi.
DJ Red.
Cause me ku nice passing pike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu. Mindo huletanga vurugu. Na vile na waroga tama ni juju. Sijai kuwa mnyonge mimi ni sugu. Agesu jai jua omolo na kiba wanga mandugu. Niko na pesa na show me na lipo nga mita na nusu. Company pressure but unajua wanalipo marupu. Mashoda meweza batoto ba Kenya wote ni wasupu. Balo tuko bongo na lazima mini tapita na mudu.
Niko na gari na bebesha matri. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Mekuko shware ime video meti.
Cause me ku nice basi upike mandu. Hizi baraka ni zote za Mungu. Mali safi peng lazima akwe wangu. Wangu hujumi ni mse wangu.
Chop chop, mari chop chop now. You give me more, you make it clap clap down. No meri valia, kuchi aji swing. Girl I'm not yours to that you kill me yeah. No sasa tupa, tupa. Kyuro tupa. Show them you can tupa, tupa. Kyuro tupa. Girl you nari bamba sana. Oh my girl you nari bamba sana.
Niko na gari na bebesha matri. Mademi sare tunabeba for free. Maboy wangare kauja tripa wingi. Mekuko shware ime video meti.
Cause me ku nice but you see
kidogo ghafla ujipate tuko Nairobi gossip ujipate huko kidogo trend Twitter bado huko yo
DJ Red DJ Red
Imore dimore amekuja sa kuchachisha hadi paparazzi wanapiga picha cheki luku safi rayana piga binja sayana piga shugli boka ina songa leo kwangu kesho kwako si judge mtu leo unaweza kuwa tajiri kesho una kitu wengine wamejawa roho za kimajitu kesho unaweza kuwa ni wewe unataka kitu zangila zangila wa Kizangila noma, kizangila tafa
Kizangi kizangi uzali ya namu
Kizangila wa
Kizangi kizangi mabida gana
Kizangila tafa
Kizangi kizangi uzali ya namu
Kizangila wa
Kizangi kizangi uzali ya namu
Kizangila tafa Kizangila e Kizangila wa Kizangila noma, kizangila tafa Roja choma picha marangapi We unajua ulikuja dunda sangapi Kweli unajua umekunywa sasa biangapi Brother man Kunywa maji zitulie unachoma picha Kabla mabloga kutumie kujenga picha Au makara wakukujie uzidi choma picha Kuna wale wakuchocha usikika Kidogo kafla ujipate tuko Nairobi gossip ujipate huko Kidogo trend Twitter bado huko yo yo Oh yeah Kizangila Kizangila wa Kizangila noma Kizangila tafa
Kizangi kizangi zali ya namo
Kizangila wa
Kizangi kizangi mabida gana
Kizangila tafa
Kizangi kizangi zali ya namo
Kizangila wa
Kizangi kizangi zali ya namo
Kizangila tafa Kizangila
Going cold set I caught you looking at her dress It's okay because I was looking too Nicodemus, I'm not impressed I caught you looking at her breast Leave that girl alone, she is not for you
Rick!
Caught you looking at her bum bum
Looking at her bum bum
Caught you looking at her bum bum
Looking at her bum bum
Caught you looking at her bum bum
kufikiri nimetenda dhambi kwako. Nimeona nyuma yako nikashindwa kujikulia bako. Usichukue muda wako, kuna kafi wameanza musako. Unakuja peke yako, mami ama ni wewe na wenzako.
Mtoto maua, utamuanyua siri garama, kamujiwe utajua. Nimetizi na nyuma, wachana na kifua. Nikuja na giza, mtoka na jua. Nikifunga na fungua, nikifunika na funua. Nikianika na hanua, mimi sabaya meshavua.
Got you looking at her bamba.
Looking at her bamba.
Got you looking at her bamba.
Looking at her bamba.
Got you looking at her bamba.
Mwanzo nilikuwa sijui, nilihisi wana mababu. Mwanzo nilikuwa sijui mapenzi, niliyasoma kwa vitabu. Sasa nimekuwa nimejua mapenzi uchizi. Yule unayempenda ndo anakunyima usingizi. Kwake moyo unautua bila kipingamizi, na kesho nakuzingua. Mapenzi ya siku hizi, unatuma meseji mchana anajibu usiku. Unatuma meseji usiku anajibu mchana. Unatuma meseji mchana anajibu usiku. Mapenzi unamwona online na chat, na kukujibu hata kana posti yuko kwa party na marafiki.
Sasa niko single na enjoy. Niko single na enjoy. Mwenzenu niko single na enjoy. Bora niko single na enjoy.
Nikitaka kwenda kini
naenda, napati mpaka subuhi.
Aku siulizi yo
naenda, napati mpaka subuhi.
Nikitaka kwenda tipsi
naenda, napati mpaka subuhi.
Element samaki samaki
naenda, napati mpaka subuhi.
Juliana liquid Rix, jine yo kitu.
Hello. Niggas blowing up my phone. Usini hala kama una phone. Mnani choke mnani kabako. Hello. Niribe tinde wa yudogi mawadwalo. Wedigi jogi gidwa promises of life. Wedigi jogi dwa machindi ya online. Vijana wa Nairobi msini lete ufala. Ndyo manami huwishingi hatungepatana. She's on fire. Only fans. Penye mefika na fungua. Only fans. Kauna nipenda tu mafea in advance. Penye mefika no romance with no finance. Only fans, yeah, yeah. Only fans. Penye mefika na fungua. Only fans. Kauna nipenda tu mafea in advance. Penye mefika no romance with no finance. Only fans, yeah, yeah.
These are the magnificent sounds of DJ Rick. DJ Rick.
Hello, ladies blowing up my phone. I keep being you are so bomb. Wakituma fair, tuakuja kwako. Woyo, steady grinding all night long. Nasi kuji kasi from your door. Itabidi ukanje ndo tupige show. Ukisikia sauti solo jwe ni kubaya. Hii muziki ya Kenya twaipeleka Ulaya. Na temperature inapanda warazi wanakwaya. Tutashinda magrami before tumeritaya. Mise only fans. Pali mefika na tambua only fans. Kanika kitu mutumia only fans. Pali mefika na fania only fans.
Ikona mfupa mambo mbaya, yeah, yeah. Yuma na mbele yiko sawa, yeah, yeah. Watu kilandwa na gwaya, yeah, yeah. Totwangwa nipa nipaka, yeah, yeah, yeah. Every time I get home, she wanna get it. I put her down on the floor and then she get it. She loves it nice and slow, the way I hit it. Yeah, the way I hit it. Ooh, she can't get it. She tells me, baby boy, come on, get it. I love the way you hit it, come on. na piga shawa yeah. Alafu tikuwa kedawa yeah. Wagana tafta round ya power baby. Mtoto life for ya Kenya power yeah. Neza floss na wewe kwani hiko nini. Neza choma na wewe adiwa siya minio. Neza zua rapsha kidia minio. Wakae kando fasa na jia minio. Ooh, yeah, yeah. She can get it. Baby boy, come on, get it. I love the way you hit it. Come on, beat it, beat it, beat it. Mm-hmm. Mm-hmm. And then I hit it. I tell the baby girl, you gon' get it. She tells me, baby boy, shut up and get it. Oh, love, I wanna get it. Toto yellow, yellow, she can get it. Toto Melanie, yeah, she can get it. Toto lightweight, yeah, she can get it. Get it, get it. Mwambie nisimame nijiongele. Mitego mnayotega ninaswe nianguke. Kabisa milisi nitendeke. Maneno yangu yasiwachoshe. Yaliyosema kwangu yote ni mabaya. Mkija huku itabidi mumegwaya. Eti nishuke mtangoja tena sana. Habari moto tena moto ya ni fire. Jikusanyeni itaneni mkutano wenyu wa daily. Mseme nilivyopatwa na mambo mengi. Mara nimelaaniwa mara nimefeli. Nini menona tena naendelea kusonga. Kanijazia Mola na furaha. Na tena maisha nimeshona nazidi kusonga. Nini menona tena naendelea kusonga. Kanijazia Mungu na furaha. Na tena maisha nimeshona nazidi kusonga. Nini menona
DJ Red, DJ Red. You plan the party. He brings the fun.
Yo, that's the fun.
Alright!
This is not in it, March 15th, beginning of my world.
DJ Red, DJ Red.
Liposari wanka don't talk at China, kukwa na kitanda kwa woli. Mgongo wa mama nkaufanya godoro. Na kiricho nikuza miogo na viporo. Nilipele kwa shule la bado nikawa mtoro. Kingereza licho kalili laba tumoro. Ama today sika fika tama kubale. Nikaya juwa mapenzi. Nikagundua bila pesa siyawezi. Ujinga nikadondokea umachinga. Hapa kuchi pana kucha siku zikasogea. Pru baka Dar es Salaam kaza jitegemea. Nyumbani baba na mama wakini yombea. Mwanetu nenda salama na ukipata rejea. Na ukipata hapo ndo akili kanza kukoma. Na nikajuta kwa nini sikusoma. Jisijua loto siri na vyochoma. Na usiku baridi kanipa homa. Nusu ni chukue uhai. Mini mepitia mengi ndio mana so mshamba wa hila Kwa ajili ya vitu vidogo sigombani na masela Kukubali kudharauliwa. Kukatariwa. Kupata majariwa. Kula kinachoriwa. Masi kama tachupa fungu wana mimina. Tukone unavocheza kichina. Anikupenda saidi ni wewe. Hata nikujua saidi ni wewe.
Aki Nairobi wewe. Aki Nairobi wewe. Aki Nairobi wewe. Nairobi wewe. Napea kijana ya Nairobi roho yangu. Ananipiga karata develome. Ninaisi maisia hadi naishia. Kurudi shiri mingine ameingia. Wanaume wa Nairobi wanapenda cocktail. Apana chaguo wanataka yote. Nairobi wewe, aki Nairobi wewe, aki Nairobi wewe, aki Nairobi wewe. Nakuja na rafiki yangu unamchota, aki Nairobi wewe. Mnaenda kukula manji vaji vaji, aki Nairobi wewe. Unanipeleka Airbnb ni kwako, si kwako, aki Nairobi wewe. Napata mascara unasema kalamu ya baba yako, aki Nairobi wewe. Moturi wa Nairobi weta tigana nani, dikweda modo maku weta tigana nani, diurere sianasi aku weta tigana nani, usamasa mega sineta tigana nasio, aki Nairobi wewe. Karaga de velo me, karaga de velo me, karaga de velo me.
Bendu paroga, kanewa chako gini enda loka. Ah, bendu tone marwa, wasikagi wasiki no fwenyo wa. Ah, ah, rumba tulisa kata, tukinywa rukanisa mbele altar. Ah, katikati ya misa, kawa kwa la glances ne morowa. Wutoko disami dio dala ne mora, ne mora, ne mora. Tosami tundo koro bye bye joga, no joga, no joga. Noka duani di, okni duana di, uru siko na osama, sama kuro. Apondo etiedero, alimi chunsero, adumana kimombo. Badilika na kupenda sana Tunguru mani lawa Sani yodoko siepa Kendo nyocho siema Kachwanyo sama Kifoka pango Moda chwanyo Kijana mpole Bila maneno Gima alamo Umedageno Undaheri mokalo Nyaka giko Alamo, alemo, japolo, alemo. Okado angado, okido angado. Pinyruka podwa no wea moha mokoro. Omunjo wagitwaro, wamuko manakredo. Waiwe yuka waleko.
DJ Red, DJ Red.
Yeah. nasema ah, mwingine nasema uu. Kwani mapenzi megeuzwa kwa kumfuna vile kwangu kuna bo. Nasikiza mafranco, hipu loti tanifanya niwe ho. Action night, watoto alale by nine. Nikudunge vaccine, leo movie ni ya Shaolin. Vita vya kikungfu, kungfu, DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichinku, chinku, kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu, moja kwa mgu nyingine kwa kitanda. Okelo mano kungfu, kungfu, bie vemena kungfu, kungfu. Wai wai mama, wai wai mama, unazunguka kama nyoka anakonda. Wai wai mama, wai wai mama, unateleza kama mrenda. Lakini mependa, kisi peda, vile nependa mix ya broiler na kienyeji vibes. Hebu geuza, osheri samakeli wipande moja. Action time, action night, ufike kwangu by nine. Nimetema taxi, amenyo wa Shaolin. Vita vya kikungfu, kungfu, DJ Afro kuja utangaze drama. Vita vya kichinku, chinku, kabla mechi yanze mgongo ntakukanda. Tumefunga na pingu, pingu, moja kwa mgu nyingine kwa kitanda. Okelo mano kungfu, mano kungfu, kungfu. Sheri nipeleke Thailand, na mimi nikupeleke Bangkok, yeah. Tuishi juu ya island, tuishi maisha ya kibailando, yeah. Kuja tufanye mambo, mambo, nikukunja nikufunze ango, ango. Movie na soundtrack ya bango, bango. Action unapewa ni ya Rambo. Action night,
nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, nijenge kwangu mini sare la lodi. Natamani nitengeneze yangu mamoni, nijikaze hapa ndani Nairobi. Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, I really want everybody to know me. Natamani nijazange maganji kwa longi, nijikaze hapa ndani Nairobi.
Oh, oh, nai, oh, oh, nai, oh, na, 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 na. Oh, oh, nai, oh, oh, nai, nijikaze hapa ndani Nairobi.
Zile pilka pilka zangu za kusaka hila, pesa pita pita tangu pata na masila. Fuko nayo empty, wacha sura ibonde. Bubu game sisemi, success ibonge. Kuna njumu weshe tuna ask wapi Mungu. Na ndio zitoshe seti gazeti kwa njumu. Nataka nijikaze, tumie ganji madhe. Pata nizibanze, tena one ni anze. Costco madafu, upepo na breeze. I used to pray bana four times like this. Jasho tupu cloud, isha kuwa a thing. Leza kaka bakoma, nataka kuwa king.
Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, nijenge kwangu mini sare landlordi. Natamani nitengeneze yangu my money, nijikaze hapa ndani Nairobi. Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, I really want everybody to know me. Natamani nijazange maganji kwa longi, nijikaze hapa ndani Nairobi.
Oh, oh, nai, oh, oh, nai, oh, na, 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 na. Oh, oh, nai, oh, oh, nai, nijikaze hapa ndani Nairobi.
Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Sisi ni wale tuliosaidiwa nyumba, sina gari, sina hoho. Kila kukikucha minaiwaza kesho, tapiga moyo konde nitafika hoho. Nao kudharau leo watakusalimia kesho, wanao kusema sema watakusifia kesho. Unakula nao na kucheka nao, oh, kesho kidondoka utokuwa nao. Piga moyo konde wakati wa Mungu, wakati sahihi. Piga moyo konde wakati wa baba, wakati sahihi. Wale, sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa na baba. Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa.
Kwa melodi, na washikia kwa mistari. Tangu wenzi za DVD, CD na kuanga muatari. Na waletia burudani, kali kali. Juna piga Gucci chini na wapigia champali. Original, wanauliza maswali. Mikiwa ya tajiri, yule ni tajiri wa nani? Yo yo yo.
Hawataki tutoboe, kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale, wale, wale. Wale, wale, wale. Hawataki tutoboe, kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale, wale, wale. Sini wale, wale, wale.
Sido kemote, ma, ma, ma. Na, 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 na. Na lele, 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 na lele.
Excuse me more na more, in candy e pinka, e yimi doggy more, candy ki toki singa. Ay, iawa, magi magi, poka neno, yo kama, uloke tiju, miso dwe tupo dutar. Big mo chuli chibado rigo nango, apilo mo kichamo tolungo dogi nango. Sami lo choki kuyo, kendo let negindi. Kata yako gilwaro kage chiki mondi podi. Ayawa, kendo let negindi. Kido, kichiki mondi podi.
General,
nale nale nale.
Hawataki tutoboe, kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale, wale, wale. Wale, wale, wale. Hawataki tutoboe, kina nani yao wanakesha popo watu roge. Kina nani yao ni wale, wale, wale. Si wale, wale, wale.
Hey, 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 hey. Il est une femme qu'il aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi. Elle est un mari qu'il aime. Il est une femme qu'il aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi. On me dit que t'as déjà doté la petite love. Deux, trois commerces, deux, trois femmes et surtout Kinshasa. On me dit qu'on me dit qu'on me dit que bébé. On me dit qu'on me dit qu'on me dit que bébé. On te dit il faut m'emballer que t'es jamais là. Que tu passes ta vie au calme et qu'elle est sur Insta. On me dit qu'on me dit qu'on me dit que bébé. Maman dit, maman dit, maman dit d'arrêter. Mon cœur s'emballe, d'un écart à moi. Mon cœur s'emballe, ça pour l'ailleurs. Mon cœur s'emballe. Elle est un mari qu'il aime. Il est une femme qu'il aime. Mais trop de sang et sang et sang et maman. Mais trop de sang et sang et sang et pourquoi. Elle est un mari qu'il aime. Il est une femme qu'il aime. Mais trop de sang et sang et sang et
des roches. Aux ailes soit on se fabrique tous les temps. On l'exorait, c'est nous détruire nos Fatima. Ni vie pas ta vie, quoi qu'on prenne, guinée si diana. Non, qui n'y ont mis ça, ma j'ai la si to bona. On a mon songo bongo, angu, mi comme Madonna. Oh baby, wanna, oh baby, wanna. Non, si qui lise, on a ni ta tisa. Oh, qui n'y a qu'un bali, mais ta ni lisa. Non, si to lisa, non, si si tisa. Mais baby, no, baby, du jambo lisa.
Hello, hey. Hata kipofu wivu kauona. Ama thambira ya kwa taka unile nyamba. Chuki binafsi simtaji. Mina fwe wato pangaji. Asa ya nini unichukia. Kibaya kujawa inisiangia kuri. Kunipangia maisha haino. Kose chumbi kwangu waja piga kuri. Chote niwe kimoja, kila kukicha vioja. Sina gari wala baiskali, usafiri wa buboda boda. Nanya menuna.
Kimfano ige sugunyo. Hada nasao kurudi nyumbani. jihadari. Leo nimekufuma isho utakubali. Chepuka, chepuka we, chepuka waniache baby wangu. Chepuka, chepuka we, chepuka we mwache mume wangu. Anisikilize baby,
koma.
Simu za usiku zimezidi,
koma.
Najifanya Beyonce wa kijiji,
koma.
Kuna news fulani. Najua kwamba huna habari la kwanza fahamu na kuja nyumbani. Yo ni melandwa line na palm ni serious so utani. Nasikia kuna jamba baby relax ya buwanza kuchoma ubani. Naleta ngarufu fulani, nafanya mina kutamani. Depends na feel kwa ndani, ifika ni mechi ugani. Yani, honey, distress poga ni majani mkuite honey. Wani, mebeba madondo ya chwani. Weni ruhusu, sinusu nusu. Baby nakuja likupe mabusu. Mi wanatembea na silaha butu. Wacha waseme ndo mini subutu. Mene kipenda napenda kwa dati, so you man. Kama ni uchawi na kubali basi. A baby, ala kukupacha nasema sitaki. Kama ni uchawi na kubali basi. A baby, ala kukupacha nasema sitaki.
Sikuamini, nezo zungusha mpaka utani ni machini. Tofauti ya kujichocha na kujiamini. Hai ya wajoko, donge inge yo ini miyamor. Wada mungaro usafi tena handsome. Dichura tegu wani miya first class. Mayo, mayo.
Nitamu sana, nitamu sana. Ama kuna kitu unanifanya.
Nyo kabi loko, alando, lando, lando Nyandot nyaka milambo, asingo, singo, singo Ine mama watoto, malo vito mami tupo kabi loga Etezwa vimbe majipu, sito banduka Design alishwa mavitu, kikama sutra Wapina toa hinguvu ya kukuwacha Ikikitenda wili, jawabu nisha pata Jiko kamili, mapenzi ya menoga Eti baridi, darasa nisha buka Hata mbiri ali ya baridi mbaya
Nitamu sana, nitamu sana Ama kuna kitu unanifanya Nitamu sana, nitamu sana Na una kuna kitu unanifanya Endelea, endelea
Mapenzi yetu ni pamba moto Mapenzi yetu mwasi kitoko Mapenzi yetu mjini namba moko Sheri wataka nini Kwa ya makachumbari nitakupa mwenyewe Itowe kwa unimi Usopenda tufurai watakupa mwenyewe Unavotembea, unauwa wengi Nachechemea, maua heri Wengu analia Wake kwa wawo, usiku ikingia Mwendo nyota maweni mwenye
Sanda, sanda Sanda, halingio mwenye Sanda, sanda Sanda, halingio mwenye Sanda, sanda Sanda, halingio mwenye Sanda, sanda
should sound like DJ Red.
Cheki magari zetu, gari na nyumba mahari vinywaji zote tulipi na deni.
Cheki wasichana wetu, cheki magari zetu, gari na nyumba mahari vinywaji zote tulipi na deni.
Januo, januo.
This is what a real DJ should sound like.
La Tanzanienne
Dopen
moyo na linga kashi
Panga ina pa oksis madame
Panga panga ye na mono emash
Ariel Agnege Agnex
Banana bala Marie Elena na Na koma ko vivre na baradi Na koma ko touche na baniyash Aza ki toko tel mangana mona kaba etoile Marie Elena Kangana ya mayora maboko nanga chéri Na pose moutou nanga esika monte mebetaka
Julie Pella, Francine Nitu, Inosita
Kangana ya mayora maboko nanga chéri Na pose moutou nanga esika monte mebetaka Mama
Je disais
na ye Marie-Hélène Mame
nangero koyo na linga ka chéri
Ah chéri
Mame
nangero koyo na linga ka chéri Mame nangero koyo na linga ka chéri Mame nangero koyo na linga ka chéri
Jacob Bele, my sister.
Drama, cinema zetu ni telenovela eh. Wakasunda misinga, hawakujua situko mavela eh. Wakaita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki eh. Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani eh.
Maheru rumba imetamba, sauti soli na dieri ya kumechacha
Kila kona yoyo
Extravaganza na mbili alipofika alifunika
Walifunga milango Wakatupata tuko ndani nao Wakaita makanjo Kumbe ni sisi huwalipa salo wapwao Wakazima mitambo Shabiki wakabaki kwenye denzo Na iwe funzo kwao Tunaongoza wanafuata nyayo
Sauti soli na dieri ya kumechacha Karibu ni kwenye extravaganza Na kristo nalipofika alifunika
Wakaja na umati Wakageruka kuwa wafuasi Wakaja na madini Wakapata tusha za makwadini Nyele za kifarasi Lakini zini moto ya makasi Risasi mwendo kasi
Sauti soli na dieri ya kumechacha Karibuni kwenye extravaganza Kaskazi walipofika walifunika
Wakaenda kusini Wakajipata wako kaskazini Wakaja na makigi Lakini zitu kaja na mzigi
Maisha pole pole Dajipe mwenyewe zitoke Kunywa maji Ukimaliza kunywa pombe Peleka maisha pole pole Dajipe mwenyewe zitoke Zonga ugali Foundation weka ya samaki Ikatikati ya Januari Kula ukasirishe kamati Tuanga ugali Foundation weka ya samaki Ikati kati ya Januari Haribu jina jenga mwili Ayo yo
Aroro Fungwa batonya shati mekuka bako Fungwa pia
hapa ni mbwe mbwe, hapa ni mbwe. Weta mbili mbili hapa ni mbwe mbwe. Wawili wawili leo ni mbwe mbwe. Aroro na BNM ni mbwe mbwe, hapa ni mbwe mbwe. Piga kazi ye, kulima sitagui jembe. Mzigo wangu wacha ni bebe. Jipange ama tukupange. Washa kitu we, washa kitu shetani ya hepe. Sialijileta mwenyewe. Hapa ni shangwe tuna mbwe mbwe. Hapa ni mbwe mbwe.
The party. He brings the fun. wapi Pretty Vishy?
Mnanionea sana nye, nisipojipenda chapendo na nani ye. Kama ni pombe bado, shisha sigara bado, nasema inosenti bado, acha sava kufungua bado. Kienyeji kienyeji ya
mwanawefwe Jackie Vicky.
Vienyeji sana, kungara ngara sana, unajipodoa podoa dada, ili kufurahisha wa baba. Mimi sio wa pizza, chapo dondo nishashiba, tena jikoni niko poa, penzi moto litapoa. Tena jikoni niko poa, penzi moto litapoa. Kienyeji,
former kienyeji.
Zero budget, zero budget, mini zero budget, kienyeji zero budget.
Kila
chini, chini, chini.
Vince, ukikula taco.
Ameji kakamua na tena anazo mistari. Mwana mashati wa Afrika na ni wa thamani. Hakuna siri kiko wazi, usijiulize maswali. Habari unayo kuhusu Afrika, haondo wetu hatuja waficha. Tukidensi na kui katika kufurahia wakitu wakilisha. Ukimpata usibahatishe, ukimnasa usimwachilie. Anajua kupenda na ni wabidi kwa jamii ye anakamilisha. Kwanza basi na tucheze, tucheze bolingo, tucheze. Tucheze, tucheze bolingo, tucheze. Tucheze, tucheze bolingo, tucheze. Tucheze, tucheze bolingo, tucheze. Siwezi toka kujivumilia mimi, nije nikuvumilie wewe. Nimeng'ang'ana, nimejaribu nipike, nilipofika mimi mwenye. Tafuta pesa mwenye mihela, mwanamke ajilete mwenye. Ni wapi huwelewe? Nikufafanulie, mazo mimi sipandi uba, sichukui fea, nakanyaga mafuta. Lugha yangu ni fedha, nikitaka mpya na mashine nanunua. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, mina songa kando, najichomoa ninaharibu mipango. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati, siwezi tena sikufuati. Dangerous, uogopi kutendwa, jaza mifuko upate confidence. Siwezi tena badili tendo, kama ni pesa yamejaza mapengo. Mwenzangu najipenda, twende majimbo, jaza sindimba. Kwa kweli mimi sitakula, I love you. Kama mapenzi ni matamu, yapeleke yaandike kwa vijitabu. Nisawa mimi kutofikiria, usinikaribie. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua walio jaribu kitambo. Bila do, mina songa kando, najichomoa nina haribu mipango. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua walio jaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati, siwezi tena sikufati. Songa kando, najichomoa nina haribu mipango. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua walio jaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati, siwezi tena sikufati.
These are the magnificent sounds of DJ Red. DJ Red. His turntablism legacy shall reign forever.